It's morning, I'm watching. The kind of beauty that I've never seen. The kind of human that has never been. Mina ngithanda impatho yakho. Mina ngithanda uthando lwakho. Lungenza ngicoshe amaphepha we. Lungenza ngicoshe amaphepha we. I've been craving and needing, hey, the kind of love that you have shown me. Of caring that you've given, yeah. Uthando lwakho, baby, wami. Lungishaya tinto, ngathi ngilahlekelwa zingqondo.
Lungenza ngicoshe amaphepha wena.
Ngayo ngidlela ngizizwa ngayo.